sana. Hawajui tulikotoka penziwe, paka sasa tulipofika penziwe. Tushikane tusiachane hadi kilele, tushikane tusiachane hadi kilele.
Nipe moto moto na matanga ya leo, nipe moto moto na matanga ya leo.
Kwani waja haya wahusu hata ukinibusu, usihofuke mwali changu mimi na wewe.
Kwako nimegandai, hawajuna nifani nini yo mana nimezama. Wanatangaza chuki na wewe, ili mnani na wewe tukosane. Mimi na wewe tupendane ilo kereke. Masiri wapambe ikizidi tuwachomeze.
Shida na rap, my, achana nao hao. Yao ni kusema na kuchonga sana. Wanasema how ni fai, wanadai how ni fai. Ha ha ha, mido shoto kwa mbao. Unipa yu pens me, nimeridhia. Matamu, matamu, malabida. How how, wanaosema sana. How how, doa zao zina yumba.
Sana, wanapaka za ufoi, wako nimependa sana.
Jio.